Mbabwire icyo saba yewe n'umuryango bene kanyarwanda turumwe hoshi mureke kwita na rubanda umakanya gatoya Tejama twimba huze naje mwirengagize ubwo buto bwanje igikurumba ni impanuro
ngira ngo munabe abagabo bo guhamya ko twiyemeje gutangiza urugamba rw'amahoro kuko ariyo twemera tukabona duharanira uburenganzira bwacu banyarwanda banyarwandakazi ni muri uru rwego uyu munsi kwa gatanu tariki ya 14 umunsi nari kuba ntangiriyeho kwiyamamaza ariwo munsi nahisemo gutangiza mu ngoma yo guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda no kurwanya akarengane kari muri iki gihugu iyo mouvement nkaba nayise mouvement pour le salut du peuple people salvation movement mu kinyarwanda navuga ko ari mouvement y'agakiza ka rubanda byagaragaye ko abanyarwanda bahagurukira rimwe ari uko bagiye kwica kandi siko byakagombye kumera igihe kirageze ngo duhaguruke mu mahoro twamagane ikibi kabone nubwo ari ubutegetsi bwaba bugitegetse iyi muvoma ikaba ifite inshingano yo gukangurira rubanda kumenya uburenganzira bwabo ndetse no gushyiraho ingamba zo kubuharanira mu nzira y'amahoro iyi muvoma ntigomba kwitiranywa n'ishyaka rya politiki ahubwo ni urugaga rwihaye inshingano yo gusobanurira rubanda uburenganzira bwabo no guharanira mu mahoro uburenganzira ntabwo bwagombye kuba favor ntabwo bwagombye kuba favor umuntu akugirira
ikibazo cyane cya kabiri kiragaruka kuri iyi muvuma bivuze ko atari umutwe wa politiki
ntabwo ari ishyaka
rya politiki murabitandukanyiza hehe n'ishyaka rya politiki mu gihe mugiye guhangana n'ishyaka riri ku butegetsi
ku kibazo cya kabiri aho muvoma itandukanira n'ishyaka ni uko muvoma yakira abantu bose ishyaka ryose umuntu yaba arimo ashobora kujya muri muvoma ariko ko amashyaka yo par exemple uri mu ishyaka rya PL n'urugero natanga ntabwo waba at the same time uri muri PS par exemple ikindi ni uko usanga amashyaka icyo ashaka ari ubutegetsi muvoma yacu icyo iharanira ni uburenganzira bw'abanyarwanda ni ukurwanya akarengane ubwoba bwinshi buri mu banyarwanda
ibyo bigaragaza rero ko politiki mpuzabanyarwanda ariyo twese dukeneye duhagurukiye rimwe tukayishyigikira twaburira u Rwanda maze uwo munsi tukarara inkera y'amahoro bukadukeraho duhagaze bwumva iyo politiki izayoborwa na nde izayoborwa n'abandi iyo politiki izayoborwa n'abandi mu yihe demokarasi
nkuriya mwana w'umukobwa wa Rubigara nge mbona yarakoze ibingana n'ibya Victoire ibyo Victoire Ingabire yakoze mu 2010 uriya mwana yarakiri muto icyo gihe ndumva yarafite imyaka nka 28 ariko aho ageze ubu yakoze nk'ibya Victoire kandi afite n'ibitekerezo bizima bishobora kuzageraho bihurira n'ibyo byacu yerekanye courage ikomeye cyane abantu bari hanze abari mu gihugu abari mu mashyaka abari muri societe civile ibitekerezo nk'abiriya dukwiye kubishyigikira tukareba ukuntu twahindura mbese imiterere y'igihugu cyacu gitegekwa ku nkota gitekeshwa inkota n'umuriro
ese witeguye kuba umuhuza hagati y'izo nce zose zisa naho zishyamiranye ndagije imana watubwira icyo utekereza inshingano mu minsi itaha nk'iyo nshingano uyifite mu migambi yawe
yakoze Gaspari mvuze ngo ngewe ndagije imana nzakora ibi cyangwa nshobora gukora ibi naba nanone nishyizeho umutwaro kandi nta bishobora ngenyine ibyo ntibishoboka nta muntu ushobora guhuza abandi ari wenyine ariko mfite inshingano mfatanyije nabo dukorana muri societe civile nabo dukorana muri iriya komite yacu y'ubwiyunge n'abandi dukunda kuganira njye icyo nakumenyesha uretse wenda nk'abantu bari mu ishyaka rimwe cyangwa abiri bavuga ko bakorera demokarasi cyangwa ko barwanya ingoma y'igitugu ariko mu by'ukuri bayikorera abantu bo mu mashyaka hafi ya bose dufitanye umubano mwiza turaganira iyo mbagize icyo mbabwira bantega amatwi nanjye nkabatega amatwi dufitanye umubano mwiza kandi n'imiryango nkoramo nayo nuko tugerageza kutagira aho tubogamira tugerageza kuba intabera noneho tukanahuza abanyarwanda urabizi ko si ukubyiratana ariko hari n'amashyaka uzi amwe mu mashyaka akomeye muri iki gihe nagize uruhare rwo gufasha abandi kwihuza ibyo ntabwo najya gusubira mu mateka ariko byarabaye ntabwo rero nzahagarika ubwo bushake bwo kugerageza guhuza abanyarwanda muri iki gihe nk'uko bivuze ntabwo byoroshye Gaspari kujya hagati y'abantu babiri b'abanyarwanda ngo uragira ngo ubegeranye ahubwo ubukana bafitanye hagati yabo babukurundaho bakagukubita ukahava wibaza uti ariko ubundi ndashaka iki nabaretse bakamarana ariko rero ntabwo ngiye nshobora kwemera kuvuga ngo nimbareke bamarane kandi nzi ko mu gihe bamarana uduhonda twese utumara utwicira abantu we tuba tumushyize igorora nkwemereye rero hamwe n'abo dukorana mu miryango ya societe civile cyane cyane bariya twihurije hamwe mu nama mpuzabikorwa y'imiryango ya societe civile nyarwanda ubu ngubu turi hafi kugera ku miryango 20 hirya no hino ku isi rwose icyo kintu tuzagikora yewe na leta y'u Rwanda nayo tuzagerageza kuyibaza igitekerezo ntawe tuzasiga inyuma tuzagerageza rwose kuganira mukuri tuganire mukuri atari ukuvuga ngo ishyaka iri n'iri cyangwa ririya n'irito twese turabavandimwe turebe ukuntu twasoma amateka yacu hamwe tugafata ibyiza duhuriyeho ibibi ubuhemu twagiye tugirana tukabyamaganira hamwe kugira ngo ya tronc commun ya nkingi y'ibyiza duhuriyeho aba ariyo dushyira imbere twihe ingufu turebe ko abanyarwanda bava muri kariya kaga ibyo rero koko si ukwirarira ariko tuzabigerageza nk'uko dushoboye si njyewe uyobora iyo miryango yose ariko ndi umwe mu bashobora gutanga ibitekerezo kandi akenshi iyo tubitanze tubyumvikanaho ndagushimiye ahubwo kubajije icyo kibazo kandi nawe nk'umunyamakuru wazadufasha kujya tubigeza ku banyarwanda bandi ukadufasha niba ufite nawe abantu bo mu ishyaka runaka mushobora kuba muvugana neza cyangwa amashyaka yandi mushobora kuba muganira neza ukadufasha ko ibyo bitekerezo atari ibyo gushaka kwishyira imbere nta nyungu dufite yindi uretse kuba twahuza abanyarwanda demokarasi kwishyira ukizana guharanira umuco wa kinyarwanda mwiza atari uriya wo kuvangura tukabigeraho turi hamwe dufatanya akaboko niyo nshingano yacu turakoze
Rwanda ko ari nziza abo bawe batatu bahuza basangiye ibere n'ibanga umurage rumwe bikabahasa yeah yeah biratinda wakanaraza yabishima biramuhanda nibwo duhenze tume nibanga batubera umuhanga wo kudutanya
dukwiye kuyubakira hamwe neza mu muryango waduhuza twese waba uyobowe n'intumwa z'amashyirahamwe n'amadini ukunganira amashyaka ya politiki umuryango wa Kanyarwanda urengera inyungu za rubanda wigenga kandi utabogamiye ku mashyaka ahubwo urengera amahame ya demokarasi igihe cyose uwo muryango buri wese yakwibonamo niwe wayobora politiki impuza abanyarwanda Diplome ya demokarasi nyarwanda nibwo twayibona nitureke guhigana ingufu ngo turatsindana ahubwo dushyire hamwe izo ngufu n'ibitekerezo byacu duharanire gutsindira iyo demokarasi kuko niyo twese dushaka nitureke kandi guhiganwa twifuza ko u Rwanda ruhinduka nka bimwe mu bihugu by'Uburaya Aziya Amerika na Afurika kandi bidashoboka ibyo bihugu nabyo ntibihuje demokarasi ahubwo duharanire ko u Rwanda nziza igihugu cyacu cyagira demokarasi nyarwanda yatuma turubanamo twese iyo niyo nzira y'ubwigenge nyakuri
urakoze Aloyizi Musomesha ariko mfite ikibazo wavuze ko udakora politike kutazajya no muri politike ariko nge ndabona ahubwo
politike
y'amashyaka
singura politike y'amashyaka nta shyaka nigeze njyamo nigeze mbamo ntabyo ndimo nta n'ibyo nzajya kandi ibyo nteganya kujyamo
ntabwo abanyarwanda twese dushobora kujya mu mashyaka ya politiki ariko abatayarimo dushobora natwe kugira uruhare rukomeye mu guhindura politiki tutarinze kujya muri ayo mashyaka ndarangiza nibutsa ko ibibazo bidasanzwe bikemurwa n'umuti udasanzwe kandi ko impinduka ikorwa n'ibitekerezo bishya ikiganiro kigejweho na Musomesha Rizi umuyobozi n'umuhuza w'umushinga w'ubwiyunge nyakuri umushinga wigenga kandi utabogamiye kuri politiki y'amashyaka n'ubutegetsi
Amahoro meza amahoro we nyamuri.